ngibatsheleni abangazi, batsheleni abangazi, ngicela ngibatsheleni abangazi, ngicela ngibatsheleni abangazi, batsheleni abangazi, ngicela ngibatsheleni abangazi, batsheleni abangazi, ngicela ngibatsheleni. Hayi longo wama mathando susiphathile ubuyazi ukuthi uma intshi vele ukhule maphelele lesigubu nesicelebele cela abaziyo bachazele abangazi uyazi uma intshi uyingwazi uyazi uma intshi uyingwazi nawe mfana uyazi uma intshi uyingwazi uthanda abafazi kanti longo akakwazi kanti uthanda abafazi kanti longo akakwazi. Uyazi uma intshi uyingwazi, mfana uyazi uma intshi uyingwazi. Super Mdlikihle, ubhuti umbambeni, umthandeni, ubhuti umjongeni. Umthandeni, ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni. Super Mdlikihle, umthandeni, ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni, ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni, umthandeni, ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni, ubhuti umjongeni. Bathanda abafazi, and the logo akakwazi. Bathanda abafazi, and the logo akakwazi. Uyazi uma intshi uyingwazi, mfana uyazi uma intshi uyingwazi. Super Mdlikihle, ubhuti umbambeni, umthandeni, ubhuti umjongeni. Akathandi abafazi, ungatshela ukuthi akazi, kanti uyazi ngoba akafakazi. Lahlela thando ngalesiku, ujabulela bobaba bamajazi. Bezwe ngathi jazz, start the jazz. Super Mdlikihle, bezwe ngathi jazz. Umthandeni, ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni, ubhuti umjongeni. Start it says, so bad Mdlikihle, bezwe ngathi jazz, umthandeni, ubhuti umjongeni. Start it says, so bad Mdlikihle, bezwe ngathi jazz, umthandeni. Akathandi abafazi, ungatshela ukuthi akazi, kanti uyazi ngoba akafakazi. Lahlela thando ngalesigubu, ujavela bobaba bamajazz. Bezwe ngathi jazz, start it says, so bad Mdlikihle, bezwe ngathi jazz. Start it says, so bad Mdlikihle, bezwe ngathi jazz. Akathandi abafazi, ungatshela ukuthi akazi, kanti uyazi ngoba akafakazi. Lahlela thando ngalesigubu, ujavela bobaba bamajazz. Start it says, so bad Mdlikihle, umthandeni, ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni. Ngoba uyazi ukuthi uma intshi vele ukhule maphelele lesigubu nesicelebele cela abaziyo bachazele abangazi, 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 cela abaziyo bachazele abangazi. Ubhuti umjongeni akathandi abafazi, ungatshela ukuthi akazi, kanti uyazi ngoba akafakazi. Lahlela thando ngalesigubu, ujabulela bobaba bamajazi. Start it says, so bad Mdlikihle, ubhuti umjongeni, umthandeni, ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni, ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni. Hayi longo wama Super Mdlikihle, ubhuti umbambeni, umthandeni, ubhuti umjongeni. 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 Start it says, so bad Mdlikihle. 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 Mathando susiphathile, ngicela ngibatsheleni. Ngoba uyazi ukuthi uma intshi vele ukhule maphelele, ngicela ngibatsheleni. Lesigubu nesicelebele, lesigubu nesicelebele, ngicela ngibatsheleni. Ngoba uyazi ukuthi uma intshi vele ukhule maphelele, ngicela ngibatsheleni. Lesigubu nesicelebele, cela abaziyo bachazele abangazi, cela ngibatsheleni. Uyazi uma intshi uyingwazi, nawe mfana uyazi uma intshi uyingwazi. Cela ngibatsheleni abangazi, ngicela ngibatsheleni, cela ngibatsheleni, cela ngibatsheleni abangazi, ngicela ngibatsheleni, cela ngibatsheleni.